nelife igwe mwepe jemsiana paiba udoguni mwerusho mwepozi anywa papa ribigi biazenu kaiba jebe aiwe dazie na airport umaroba biazie biapolaye uboha bubia kwa nukazenko he lost my Benz fedoba anyina hotel enisifa nyele nyijuloi mwe na agbafia afia uto utelo zaka ufasa wefuzie mu osonye bu this guy I like him this guy agwa ya no jimsia na paiba mana paiba na akukwa na aji osi no cholema I like him this guy obia mso aiwe na agbafia ona afima aka na azu afia na agbaziwe na abanye utelo zaka mpiaya 3 straight or seem that you are so sweet see asa inwete go kwa lot or seem ye zadi see asa gazele miluna kichozi liburuzi muhose owena wawa efolo ndoka ndi pastor na akwa jibu nda anwete wanya arawa ike nda anwete woke aduwa ike mana oburo kwa pastor nine ebe nwere ndoje nwere ndoma nguche kwa aga call mo out manitiere manya ntiele ganya ebe anokwa na church ebulego ife abu uzo nsi ebulego isi na asi juzi uzo obulego ebi igi na obosi nwa south odogu mulowo ogazi amaka onyelu nwa ogbenye aka ife di na mwa atogbugbu ugochi onweta mo nwoye ka yugot onweta mo nwoye ka glucose mana agbacha egwola n'ukwu kanyebeze philippine akubik onye ọmọ ya adele mma o junior monfai onye ọmọ ya adele mma o eze egodujue odogwu na cambodia nruzie malaysia kesi obodo kesi obodo onye ọmọ ya adele mma o anyị nwa papa odogwu onye ọmọ ya adele mma o supremacy onye udo supremacy onye udo akwazi jakarta ka isi eche udo ya adele gị o ọ si mụke n'eli ọhịa o onye ya na-ena adị na mma o ezigbo ebi